VPK, bono me lost mshikaji au usimind brother Jelly kwa mekula K kiasi 3-2 kurasa watemolago, yeah jinga na mwerevu tofauti yake marifa chanda amekosa pete ndo maana amekosa wema 3-2 kurasa nite mwingi mwana jenda sina malezi sofa hardcore mwana isabati na zoo kwa elimineshe kubaini mbivu na mbichi brother ulipata kimu kanyimwa kili marifa ndo maana unaitwa babu na bado watako jana heshima kuzo jamii sister mbona itaka ndoa na bado wetaju sister kudo na mwita brother pesa kweli haina umbre heshima wizara dabu bongo lako kuta vera Future ingekuwa na menu maskini angefeel nenge 3-2 kurasa ndani ujumbe kuna hope Hip naiweka hope ndo maana unaniita K Yeah ndo maana unaniita K Maisha tembea na dira mida ndo rara maisha what's up
Yeah 3-2 Yeah yeah 3-2 kurasa 3-2 Yeah yeah 3-2 kurasa
Ziki kweli fashoni kama rusi tuzo swazi Braza weka mahobs, mbi ndo lebo kicho Walapi kweli kibaa, Afrika wezi kuwa New York Vision mekosa namba na mwizi tambo kumboni Braza usokope struggle, kawa mwani na msoto Kweli wanaita diss, wajinga usopenda rap Wadai na criticize, okay, legit and yeti What's up, bro, man? Tuende kazi, man
3-2, yeah, yeah 3-2 kurasa 3-2
Mida hanipi hope, sina future, sina dreams Kweli ni waza kale la mida hanipi sopa Janjo mekosa shule sometimes, jingo na lipa Uzee kipimo umru kabilo, sikeze mbegu Vipi wikunyo sumo, alafu take maziwa Wezi ruka bila mbawa, kama huna wezo manga 32 pages, 3-2 kurasa Face the fact, get the fact
Tape it, rambie 3-2 Wambie sema tena 3-2 Mitani usikike 3-2 Oh, oh, yeah 3-2 Yeah, yeah 3-2 kurasa 3-2 Yeah, yeah 3-2 kurasa Oh, 3-2 too Oh, ni 3-2
Yeah 3-2 kurasa 32 pages Kipit Mistari, Ashley Oya, kamblesha buzima obiti mwanango Game maisha